ng'amasomero geteekerateekera okuggulawo olusoma olwataamu esooka mu mwaka guno gwa 2026 okusinziira ku kalenda y'ebyenjigiriza olugenda okutandika mu wiiki eno b'abasomesa basabiddwa obuteekubira wabula basomesa eby'omutuuko ssaako n'ebyemikono. Sekanondewo nga mukulu w'essomero lya Muhika Junior School mu Kira Munisipaali agambye nti n'obwongo bwonna baabuteeka ku kusomesa abayizi eby'omutuuko ssaako n'ebyemikono. Mu bigezo by'ekibiina eky'omusanvu omwaka oguwedde ku bayizi 15 bano ne bafuna first grade 12 so ng'ate abayizi 3 bayitira mu ddaala ery'okubiri.
Ng'oggyeeko okuteeka essira mu by'omukibiina, tugenda maaso n'okuteekateeka abaana baffe mu skills ezitali zimu. Ekintu gavumenti kyessaako nnyo essira nti tulina skilling center abaana baffe gye bayigira ebintu omuli okutunga ekyalaani, omuli okubeekinga, okuwuga, mulimu music, dance and drama. So ebintu bino biyamba nnyo abaana okwebezaawo even nga bamaze okusoma.